Such a beautiful day.
Baby, you're Tron.
Drop. Bang, bang, bang.
Yeah.
When you hear that sound. Bang, bang, bang. It's a proof of living life. Hey, ladies, call your friend. Ladies, call your friend. Wana tunda na mapesa leo nataka kuspendi. Umeachwa mataa ya jiji. Kisa umeomba ela ya wigi. Migwiji ngombe natoa zizi. Nishaonga kijiji kinaitwa itiki. Tututututututwe. Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishikwa ta lazima ugeuke. Tututututututwe. Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishikwa ta lazima ugeuke. Break it down. Break it down. Una break it down. Vitu visiwa vingi sana break it down. Break it down. Oya break it down. Usije ukaingia chaka break it down. And when you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound.
Naitwa majina, falme ni heshima. Wengine wananita masai wa mjini. Wakiona simba wananipigia meme. Dada Mwajuma, sister Carolina. Ukiitwa kwa jina, tunde bilinge bilinge yani mpaka chini.
Ya chibasi, inuwa ni kutunza kupe maxi. Fanya kama hautaki, mgongo kama vile unakanda chapati.
Mashena zidi kupanda bei. Kazangu ni ku make sure you drink okay. Batara Paris uko forget it to bay. Na mamu yetu mingine utafanya all the way.
Tututututututwe. Mwaga razi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipu kute. Ukishikwa tak lazima ugeuke.
Tututututututwe. Mwaga razi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipu kute. Ukishikwa tak lazima ugeuke. Break it down. Break it down. Una break it down. Vitu visiwa vingi sana break it down. Break it down. Oya break it down. Usije ukaingia chaka break it down. Now when you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound.